Golaha Wakiilada Jubbaland oo yeeshay kal fadhigoodii koowaad fadhigiisii sideedaad ayna ka soo qayb galeen xildhibaano gaaraya 47 mudane ayaa waxaa markaasi looga dooday muddo kordhin loo sameeyo waqtigu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ku soo magacaabayo golaha wasiirada ee Jubbaland. Dood kadib waxaa cod gacan taag ah markaasi lagu meermariyay muddo kordhin loo sameynayo waqtiga madaxweynaha uu ku soo dhisayo golaha xukuumadda. Mudanayaasha ayaana cod gacan taag ah markaasi ku ansixiyay muddo 3 bilood in ay ugu daraan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waqtiga uu ku soo dhisayo golaha wasiirada. Guddoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay go'aanka golaha xildhibaanada ay muddo kordhinta ugu sameeyeen.
Cidda ogol in muddo kordhintii oo 3 bilood ahayd 9-ka cashaa inaanu sameyno madaxweynaha gacanta taagto inta ogol muddo kordhinta 9 ah waa maadsantihiin dejiya inta diidan ciddiiday ma jirtaa ciddii ka aamustay gacanta taagto okay waa maadsantihiin 47 xildhibaan buu koorumkeenu ahaa waxaad diidayna male wax ka aamusayna male dhammaantood ogol bay u codeeyeen waa ansax 3 bilood
waa markii labaad oo golaha wakiilada Jubbaland ay muddo kordhin u sameynayaan waqtiga uu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu ku soo magacaawayo golaha xukuumadda maamulka Jubbaland. Muddo 3 bilood ayaa golaha wakiilada u kordhiyeen si uu u soo dhiso xukuumad cusub madaxweynaha Jubbaland.